has never been the same. Kweli umenichanganya mini zuzu. Mimi na wewe tuendelee. You treat me like a lady. Kwako sitawahi kudelay, baby. Nasiamini vile wanipenda. Ni kama siri kati yetu mahabu. Sauti yako, baby, please be mine.